ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele phinde ngithokoze ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Talks. Noma ubani okhulisa iy'ngane uyazi kusemqwa kanjani kusondela eduze kwazo ngesikhathi zi-achieva empilweni, kanjalo futhi nangesikhathi zibhekene nobuhlungu bempilo. Lokho sikwazi ngale kokucabanga, kodwa kungani kusemqoka? Kunento mina nawe esingayiletha ebudlelwaneni enamandla ukuba nothando kakhulu ngaphezu kokumdabukela umuntu. Lokho kudala amaqhamo okuxhumana anganqamuki kalula. Futhi phezu kokuba sazi ukuthi kusemqoka kanjani impilweni zey'ngane zethu, ndlelana thizeni kulula ukukhohlwa ukuthi kusemqoka ndlelanye nakubantu abadala futhi. Kulezi insuku sixinekile ngobutasa bempilo kungasayiphathi ke eyokuba online 24/7. Okuze kuthi ngalo butasa abaningi baze bakhohlwe ngisho nakunaka iy'ngane zabo ziza ukushaya kwenhliziyo yabo eduze. Ekukhulumeni ngokuthi ungayiphila kanjani impilo ewubuNkulunkulu, uPawulu umphostoli nakha akubhalayo kwabaseRoma 12 verse 15 no-16, thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo, manibe nhliziyo nye, ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi, ningayishaya abahlaniphileyo. Kuyinto ephathekayo kanjani lokho? Ngaba into eluqobo ndlelani lokho? Kulokhu kuphila singakwenza kanjani kubonakale phezu kwabo lobutasa? Bathanda abantu, phila ngokuthula nabo, bakhombise ukuthi awukhukhumele ukwenze lokhu ngokusondela empilweni zabo, ngokuzwelana nabo, ukugubha impumelelo ube kunye nabo uma besebephumelela, kanjalo futhi nokulila. Kunesisho sabaseSweden esithi intokozo okuxotshelelwene ngayo iyintokozo ephindiwe leyo. Siphinde sithi usizi okuxotshelelwene ngalo lusizi oselinqamukile ingxenye lolo. Ngakho kusuka namhlanje kuwe, kwenze lokhu sihlobo sami, ngaba seyihlotsheni, abathandweyo bakho osebenza nabo, ngisho nabantu ongabazi sanhlobo. Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo.
Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.